Andal, eh andal ana weli, faamo wala andal, ana ndarta andal, jogiiɗo andal ana ndarta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana ndarten andal, so en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Ndarten andal, andal ni jogindimaako. Ndarten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jules Verne maagi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yottinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraɓe e sakiraɓe, yo lanɗo barkin on to tawaɗon e aduna fuu. Eɗen gondi faa hande e jahangol meɗen jande dewtere seninde. Onon tawaɓe wo goho mon hettindande kamɓe, miɗa ñaago on ndarton kasetiji jandeji welliɗi ɗi, ɗi on heɓaali nanude ɗi. Wonduɗo e mon to ɓoggi jamɗe masiŋaji to woni Conan Faustin. Ɗo micro ɗo min giɗo mon Abdourahmane Sankari mo transport de radio Kongol Wayiraagu. Hande en wari e ley jande men suura noogay iwde e dewtere seniinde. Filla mun woni Ibrahima fenani bangal saratu. Jangen ley aya go'o. Dewtere wi Ibrahima iwi ɗon eggiringol ɓaleeri leydi Kanaan. O hoɗi hakkunde Kades e Suur. Ibrahima wii deeku mum Saratu wo sakiike muɗum debbo. Ɗum laati sababu Abimeleku kananke Gerar neli maccuɓe muɗum ɓe ngadda Saratu. Ka lamɗo wari e makko e koyɗol jemma, haaldi e makko wiimo a maayan, sabi debbo mo nannguɗa o yo ɓamaaɗo, omo jogii gorko. E ley oɗo suura du Ibrahima nanni hoore mum e pene. Hono noon gonɗinɗo ina haani haɓaade hakke no laati fuu. Hollitaagol lamɗo e Abimeleku faa danna mo e halkere waɗiri ɗum. Abimeleku tawi yottaaki debbo o. O wii, joomiraaɗo, yalla a halkan si yimɓe laaɓuɓe na? Wana kanko gorko o jaati wii kam on wo sakiike makko debbo na? Debbo on du wii wo o sakiike muɗum gorko. Mi waɗi ɗum e ɓernde laaɓunde. Ɗum woni e ley anniya lobbo o waɗiri ɗum. Ana moƴƴa tawe saabe nyawu mo lamɗo waɗi e makko on haɗi mo yottaade Saratu. Anni ko lamɗo jaabimo e ley koyɗol ngol. Miɗo andi e ɓernde laaɓunde waɗirɗa ɗum. Saabe majjum waɗi de so kaɗumamin yottaade o. Joni ka hokku gorko on deekum. O duhani de mbuura sabi o annabaajo. Ka si a hokkitay mo fuu taƴoral a maayan an en huunde fuu ko jeyɗa. won hande yimbe hewbe leyi golleji mun bondidi ngadata di ina wiya tagu odo neddo waddi kam luttude kongo lamdo e ko nandi e mun na waddi so gollumin ko boni ko almasiu isa wi bangal majjunde woni sabotodo wosagol ronkata ka halkere ana wodani on neddo sabanido goddo wosade ka an wosido ondu asarete sabi alaba tawabe inangondini almasiu isa wondu min do en sabi mo gondinal kay yona ko sare sabi rafi gondinal mungal sariket ay jitti abi meleku hujji gilla bete noddi yimbe jokkube dumbe fu de o fillani be halaji di fu yimbe be kuli fa sanne abi meleku noddi ibrahima haldi e mun widum hono woni no ngaduda men niine fa ngadda do am e do lamu an junuba mawdo a wadi kam ko woda abi meleku wi ko dum wonno anniyama de ngadan noda dumde ibrahima jabi wi mi mileke kulo lamdo wala do be mbaran kam sabe de kam do majjundu wo sakike am debbo men kautu baba ka min gana inna goto de o lati de kam non de lamdo itti kam sur babam de mbi momin dom fami halne moƴƴere nde mbawɗa waɗande kam nokku fu ɗo jottiɗen so a lamdama ko ɗum wonanmamin mbiya mi bandima gorko on yehi saabe kulol waddi ibrahima haalde ka haala non du fay hande woni yimɓe hewɓe heɓuɓe faamu kisindam e almasiu isa tan heɓete ka saabe kulol yimɓe ɓe anniyake gonɗinde mo fey sabi ɓe yiɗa saraɓe maɓɓe e yimɓe maɓɓe hoyana ɓe e ley mum anni ko isa wi bangal neɗɗo fuu pilotoɗo rende hoore muɗum fuu heɓata gurnam keddotoɗam amma darduɗo hoore muɗum hono mayɗo saabe am fuu heɓa gurnam keddotoɗam ɗum woni si neɗɗo semtiri gonɗinde almasihu isa fuu si o wartoyi e teddengal lanɗo ngal kanko e malaikaji en makko seniɗi o semtiram ɗum en kanko du ndenno yo lamɗo hokku en cuusal gonɗinde almasihu isa yalla eɗen keɓa arjanna nde ibrahima tilinde abimeleku itti dammuli e na'i e maccuɓe e horɓe hokkimo tawi o hokkiti ɗum saratu deku mum odu abimeleku wi leydi am ndi anni yeesoma ɗo welma fuu joɗoyoɗa o wi saratu ƴew mi hokki banda gorko buuɗi ujunere kaalisi cardi ɗum latanto wonduɓe e maɓe tagumansa a surike o kabaru nde o tilinde ibrahima nyaagi lamɗo, lamɗo dannini Abimeleku gendu mum e horɓe mum so ɓe keɓi rimde. Sabi fadde nden joomiraaɗo haɗiimo ɓeyngu. Non du rewɓe ley wuro Abimeleku fuu ronki heɓde ɓiɓɓe saabe Saratu deeku Ibrahima o. Nden no moƴƴere heɓeteende e neɗɗo gonɗinɗo e Almasihu Isa fanɗa nafa.
So oɗon jiɗi famde ndeɗo dewtere, mbinde e amen atakiiji, neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Nde Ibrahima e Abimeleku kabaru mum ƴaɓɓinde, lamɗo micciti Saratu no o wiri non. Janngen ley dewtere seninde sura 21. Anni ko wiya ley aya 1. Joomiraaɗo micciti Saratu no o wiri ni. Saratu ɓami reedu, o rimani Ibrahima ɓiɗɗo e nayewaaku mum. E wakkati mo lamɗo wiimo o jaati woni ko ɗum waɗi. Ɓiɗɗo o duuɓi 25 wellike so heɓa. Ibrahima indiri ɓingel gorel ngel, Saratu rimani ɗum ngel Isiyaka. Manda mum woni o jali. Nde balɗe jetti hiɓɓinde, Ibrahima taadi ɓiimum Isiyaka honno lamɗo yamiri ɗum non. Ibrahima tawi nden duuɓi mum 100. Saratu wi, lamɗo waɗani kam seynoore, neɗɗo fuu nanɗo ɗum jalanan kam. So goonga rimeegol Isiyaka yo haynde jaati, sabu nden tawi Saratu duuɓi mum ana hawra e 90. Ibrahima kañum duuɓi mum hawri e duuɓi 100. Ɗum saabi eɗen waawi wiide ko waɗi ko yo haynde mawnde. Hono non du Almasihu Isa rimeegol muɗum yo haynde mawnde. Saratu jokkini o wi, homo miilanta Ibrahima kañum e Saratu ɓiɓɓe na muynana ɗum kati. Min le mi rimani mo ɓiɗɗo gorko e mangaako am. Fay so rimeegol Almasihu ngol ko ɓuringol haynde wala andon wo haynndeeji adiiɗi waɗde e majjum. Anni kuɗɗe nannduɗe hakkunde Almasihu Isa e Isiyaku. Rimeegol Isiyaka e Almasihu Isa fuu wiyaama waɗam, kaa ɗum ɓooyi so ɗum heɓi waɗude. Rimeegol Isa ana fota duuɓi 25 ko wihira so heɓi laataade. Ngol Almasihu Isa ngol ana fota duuɓi 1000 ko wihira so heɓi laataade. Nde rimeegol maɓɓe ngol haalaande, inniraaɓe maɓɓe hosay jaɓude. Nde rimeegol Isiyaka yottina Saratu nde, o jali sabu o hoolaake laatagol mum. Nde malayika du wari yottini rimeegol Almasihu Isa Mariyama nde, o ƴami malayika on, noy ɗum laatorto sabu mi annda gorko. Lamɗo woni ko hokki inde Isiyaka e inde Almasihu Isa saraaɓe mum'en. Anni ko malayika yottini Yusuf goru Mariyama on, o riman ɓiɗɗo gorko indira dum Isa sabu kanko dannata yimbe makko e hakkeji mun en. Rimegol be didon fu wadi wakati mo lamdo wi on goto fu e mabbe rimama e lei hainde saratu being mum wellinoke Maryama kanyu andano gorko rimegol mabbe waddi seyore maunde lei berde abibe Ibrahima noddiri bimun o jalede sabunde lamdo hannimo rimegol isyakande o seyorike jalede ka almasiu Isa kanyum de rimande lamdo uditi kam wi o woni biyam mo ceyortomi sukabe didon be fu be dowtanike abirabe mabbe fa sab majum be jabi mayude lei sura noga e didi en jihan Ibrahima ana wada bimun Isyaka hono sadaka hono non Almasiu Isa nde wadi dubi chapande tati e tati nde hokkitiri hore mun hono sadaka fa itta hakkeji men dun sabi imo wondi bawde labbinde en yeso lamdo so tawi eden jaba gondinde mo hay ngarten ley galle Ibrahima ciagal rimegol Isyaka aya jetti suka o mauni o enta Ibrahima wadi yange maudo nyandende Isyaka entetende on wakati so suka wari entede fu yange ana wade sabe mun e dow mun anni mbide talibbo Almasiu Isa wietedo Pierre o ko wi hono no chukalwe kechwe njidiri kosam endi ya irabe mupe non onondu njidon hala lamdoka fa maunon e makka de kebon kisindam Pierre ko yidi pamen woni hala deutere sininde nafamun ina way e men hono no kosam endi nafamun way e chukalilni kosan nam suka o beidorto fa wawa nyamde nyamdu teddundu dum woni tawado e kosam fu wo chukalil anda kabaru labal nyamdu teddundu wo mawbe jeydum sabu be pami no be chendirta ko wodi e ko boni manda muoni en kana heddade en chukaloy e andal men dewtere seninde suka so mauni nyamdu teddundu tefata fa nyama dun sabi eden kani maunude e andal dewtere seninde en wartan e filaji dewtere nde nde yange o wattande saratu yi biddo gorko mo hajara misiranke debbo o rimani Ibrahima o ana jaira nadu ana leka Isyaka o wi Ibrahima riw o kordo debbo e bimu o biddo dimrado bawde bandu on tordi biddo dimrado e ruhu on lei ka filla eden wawa yiten ti dallaji nawliragu ko woni faiso won dinaji yamiroji gorko bamude rewbe hewbe yeso lamdo dagaake sabi e puddode lamdo gorko fu e debbo mun wadi ko yalte dum fu woni suuji e tawanguuji yimbe non en warto wan e hala dewgal lei jandeji men waran didi e lei mbide saratude Paul dum woni talibbo Almasiu Isa holliti yo e ley muyde lamdo woni ko o wihri dum rew kordo debbo on e bimun o o rondata e biyam Isaka o ka hala metti Ibrahima sanne sabo Ismaila wo biyiko non. Nde saratu wi Ismaila e inna mu rivende dum metti Ibrahima fa sanne ka lamdo wiimo pati dum nawe sabe suka o e kordo debbo o ko saratu wi fu jaba sabi e Isiaka indiranteda lenyol nenno dum ana holla wana iube e Ibrahima fu woni yudi mun jati sabi lamdo wi Ibrahima e iyamo hebirda e fodore am o yudi ma hebirte hono non gondindo e Almasiu Isa du fu fodoje didi tawete e mun bingel adama fadde mun rimtade tagu mun bondo o ina wondi bawde dum indirte tew dum woni so en jokki muyde en wadan ko boni muyde men tam wadete den fay so tawi dum modja jokkude muyde mun wadata bi adamanke hono daba ka so on bi adamanke gondini Almasiu Isa o heban bawde jokkude muyde lamdo sabu nden tawan ruhu hokkimo wadude bawde lamdo de tawegol e kudde didi e neddanke goto ana wadda fodindirde ley mudum dum sabi eden kani jokkude muyde lamdo chaloden muyde berde meden bonde de dum dewtere wi ta kokkon terde mon lato gollirdum hakke ama kokkon ko e mon lamdo fa ngollon ko labi andon ruhu lamdo tan wondi bawde waylintide tagu bingil adama sabi dinaji hewdi ina wiya so neddo wadi dum e dum ina wawi hebude arjanna ko woni gonga e majjum woni bingel adama bolo wawa wadude muyde lamdo iwde e sembe mun dum sabi lamdo wi le hala mun labudo fu wala dum woni en fu en boddike lamdo e golleji men ka sabe yurmende makko lamdo neli Almasiu Isa yalla so en gondini dum fu eden keba yafa muya luttimen non gondindo Almasiu Isa fu heban ruhu ley ngurdam de dum hokka dum bawde jokkude muyde lamdo de kasindu gondindo e Almasiu Isa anda wondam e lamdo ruhu lamdo ana hokka en bawde jokken muyde mun an tawado ina hettindi kam ko wiyan mamin woni e gondinde Almasiu tan woni ko kebata de kulle anni ko ngal gondinal woni si a hali e hunduko ma Isa wo jomirado a gondini e ley berndema lamdo irtini o e mayde fu lamɗo dannete. Non ɗum laatorto sabi gonɗinɗo e ɓernde fuu lamɗo lamnan ɗum. Si neɗɗo haali haala gonɗinal e hunduko muɗum fuu lamɗo dannan ɗum. Dewtere wi'i gonɗinɗo o fuu semtata. Nde wonno on andi ɗum joni, soni on jokkiri non on keɓan barke lamɗo. En jahan yeeso ley jande men dewtere aya sappo e tati. Lanɗo wi'i Ibrahima, ɓii korɗo debbo o du mi waɗan ɗum leñol sabi o iwdima. Ibrahima hujji beete law, o hooƴi buuru e sumalle ndiyam, o rondini Hajara, o hokki ɗum suka o, o riiwi ɗum. On majjoyi ley ladde Berseba. Nde ndiyam sumalle o timmoyno nde, o yoppi suka o ley leggel gotel. O woɗɗiti ɗon hakke piɗol laanyal, o jooɗi, o wi'i e ɓernde makko, pati mi yaha mayde suka o. Nde o jooɗino ɗon nde, o towni daande makko, o sonkini. Lamɗo nani daande cukalel ngel. Malaika lamɗo ewni Hajara iwde dow kammuli, wi'i ɗum, ko ɗum heɓi ma Hajara? Pati hul sabi lamɗo nani daande suka o ɗo o woni fuu. Imma huncu suka o, tinna e makko sabi mi waɗan mo leñol mangol. Lamɗo uditi gite Hajara, o yi'i yitere ndiyam, o yehi o ɓuti sumalle makko, o yarni cukalel ngel. Lamɗo wondi e suka o, o mawni, o jooɗoyi ley ladde paran, o laati piɗoowo laanyal. Nde o jooɗoyino ley ladde nde, inni ko ɓamani mo debbo iwde leydi Misira. Dewtere wi'i nde ndiyam ɗa timmuroyi Hajara nde, mo towti de mo naati e woyde. Hajara andano fuu ko waɗata sabi o waldano bawɗe fuu. Ana moƴƴa andu taweɗa e torda mawɗo, waarowo hono torda mo Hajara heɓi o. Aɗa wayi hono tawaɗo ley ladde jeerende, tawdaɗo e yolbere e ɗomkam fuu. Aɗa domi mballigu ka torda e tiiɗala tan njihata. Ana moƴƴa tawe a wihi ley ɓernde ma, wurgol am wala fuu ko nafata kasen. So mi maayi samti, miɗa haalane giɗo, anda wurgol ma ana wondi nafa jaati sabi ɗum woni muyɗe lamɗo. Nden no giɗo, so lamɗo holli en wakkati goɗɗo, mi waran mi holle no fotoɗa wadde hono no Hajara waɗirini. Yo lamɗo wondu e mon e dow inde Isa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio, anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio. Le lampe hollu en wakati goddo kasem tawe e en nguri e en chelli tiede tiede kiyi koy am.